Shida shidani, nere ni nyumbani, flow mtu shazi, hili ntaza night, hacha kupagawa, flow zinalipa, sikia kwenye speaker, mani na kushika, tatizo ni noti, hawatuni support, hatuwezi kupagawa, tena na madawa, hip hop mairirani, lazima itadumu, hacha kifu zako, masela tuko fiti na mizuka ya kushana, usiku na mchana, kaa mbali na MC kama mimi, ukinifata, ni shida tu. I'm Ricky, jo ni kupe mzuka wangu chana chana chana. Jo ni kupe mzuka wangu chana chana chana. Wamepanda wameshuka, hawanipi mzuka, flow zipo loko baka kwenye soko, kalisha mapopo, mtani kokoriko sharp kona, mtaani natokea, amani itawale kwenye game, kwa fasi, wakinipa na fasi, manriki na kalisha, sinaga bla bla, wanajua mi kamanda, kamanda kama kamanda, lazima heshimiwe, ukileta bero, na kutupa sero, mtawa mafisi, wanaishia kudisi, tunadiskasi, huku tunakula waxi, mkali nani, hip hop, bongo flavor, wanabakia kusema yale yale. Nani mkali? Nani mkali? Nani mkali? Nani mkali? Big Run City. Jo ni kupe mzuka wangu chana chana chana. Jo ni kupe mzuka wangu chana. Yeah.